tango Cali, wow, yo, yo.
DJ Young Tosh.
On the beat, yo.
Representing
Dice Nation DJs. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Naka ngoma kamenya isanza tukubanju. Hey, usha geguka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wa chilia, mademu wakika mtu na wapandilia. Stare yetu be tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademu naweza kupora. Juu wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Na juo nitabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga amekam turori. Makek zikiisha mura tina turori. Tuki mix na kindogu zitugorokie. Mina kata biko adimu ni kurori. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaita bidi minta city adi wada. Kima uru toa kutu adinki wajaba. Nyore ya miya pana tambu wala wama.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto moto.
Alejandro.
Noti.
Tunajua wani ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya. Na uta usiku ukinifanyaga.
Fanyanga.
Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda cowboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Amekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto to. Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto to. Pata verified account. Utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo, nanukia kolon.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudenya na kwa choche. Basa rhymes alipatika na oyole.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto to.
Dani moyo kama unapasuka. Moyo unapasuka.
Kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. cause you make my heart go pow.
You make my heart go pow.
You make my heart go pow. You make my heart go pow.
You make my heart go pow.
Heshima yako kuna wakuiva. Sinoche kiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema otaka kuenda wapi, weekendi. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, gizani nona mwanga. Panga panguwa panga, wako sina ujanja, wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina tamba.
Dani moyo kama unapasuka. Moyo unapasuka.
You make my heart go pow. You make my heart go pow.
Dani moyo kama unapasuka.
Beep beep. You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki na kuroka, you be my honey.
Okwonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Ah, Femi one pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kuile vasi ya ligiso.
Na kukanda manze, manze wo mhambo.
Asante.
Legend. Kongu we ni I.
Kwanza I. Kwanza wanza weka vali. Femi one. Kwa nimekuja mali.
Okwonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho ni wapi uliniona.
Ah, Femi one. We unibamba. Kwa Instagram nikicheki. Go my back.
Mama. nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. No no,
in case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby girl.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitalinga nawe.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kena chosho si mine, neza kaa kwa couch. Ni try kuku impress ata smile baby angalau. Na tunatesa it down, tunairun walai. Maheto na kesho aki try kubring u lover down. Usikuwe na pressure sit down, let me run my mouth. Isikuwe gopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location nuka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound, movie loud, do be loud. See you allowed ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh.
I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Ipo juu ya mawe. Iko ni kwangu kaingia mdudu kani. Mara kwenye kikombe mara sani. Ona katibu wa mali kisimani. Uenda si ufungu langu nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi kimeota nesimbagara. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Basi nimeja na mlango. niambie umetumbukia.
Kisa kinene,
ya ilahi dira yangu.
Kisa kinene,
imepekechwa nguzo niliyoegemea.
Kisa kinene.
Trying not to test you. Mwenza kumi nilikozi na ishu mpenzi. Hopu kosawa. My darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda buto yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni kali. Mara kwenye kitanda mara kwa shati. Hai, haya ni maruani. Yanafanya na kosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Tusha zamisha meli ya meisha. Mitambia nini waingo mugana tirena. Na my feelings indikawa sijiwe.
Haya honi macho yangu.
Kisa kinene.
Koropo yutambi umetumbukia.
Kisa kinene.
Nasema ha ha ha, basi meanza binoma na ha ha ha. Wakileta bifi na baki wametapaka. Ataka wanatupa buti na mangolova. Mini kona kabunde
Nova miyoga matongora.
Wanasa biti kibounce flena ni bamba ma. Nikona mitungi na maganji na maganja ma. Panda ma dotu andama nishe mpaka kwenye ba. Tunkona kakitu na niwasha ni kami ni ta. Onasa first ni six zoishi agaka. Kiliza mapain mara moja kama better pan. Better than that one better than ready sun. Ilopa kwenye biti na nitamu kama candy bar.
Okay.
Damu kama candy bar.
Okay.
Ni damu kama candy bar.
Okay.
Ni damu kama candy bar. Naza kuilamba na ninyonye kama candy bar.
Wakati mimi na kufeel sana. Nikikuangalia pia nasikia kulia. Story yangu ile miulisikia. Na ile message ulisoma kwa simu. Mystery ilitoka wapi. Nadhani maadui wangu waliniseti. Mapenzi yetu yaishe kweli.
Hey 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 baby, kuna kitu mimi nataka kusema.
This is maximum full satisfaction. Live the mix.
There are people who play records, and there are DJs who blow minds.
Follow on Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixlr, and Vimeo at DJ Young Tosh.
Baby, inspire me, inspire me, inspire me. Baby, you inspire me, you inspire me. You inspire my heart, my body take over my mind. And now you captivate my soul. The way you move your body to the beat, give me heat, you making him to lose control.
Look at this,
you got everything I like. Let me confess, kabla ja enda viral. Kila kitu wafanya mimi na I feel for real. I promise, mkono kwenye Bible. Moving cycle, ring proposal, make me wanna get to my knees. The queen of Afro dancer, you own the title, make your competition freeze. Give me the rush, many why you give me some of what you're serving, please. Cause your mind and your physicals, animalize, and you never get to serve.
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me. Inspire me, inspire me, inspire me, inspire me.
accurate. The way you move circulate my mind. You got the African sauce, baby. The diva style, love the way you do this whole wine. Remember what on a hit, my girl. Make you phenomenal. You are one of a kind. She went on my jolly back and she's in a cup that like a girl, you blow my mind. Let's get to know each other, walk with me some kilometers. Spend some quality time, let's enjoy our life. Baby, you inspire.
Playing all the hits that your girlfriend wants to hear. The all-time favorite DJ, Young Tosh.
Time na kuangalia usoni ma sio kama nukausane na kusema wale wema unafanya kusikine na ingawa moyo hataki uweke tena wazo kichwani linabi kukweleza inabibi vibayo kiniji bembeleza na isijui bembeleza utakatala fumi utanumiza kidesign na kuangalia usoni ma kuna signs ya kuito kumachoni ma kitu flani umefazi kumoyoni ma unachotaka ni anze miku. Hapo nafanya nijone
Nimeshinda
Hapo nafanya ntamke
Nakupenda
Ilo macho jibu mdomoni Ni tofauti na usemacho machoni We dada Mi unanyumiza We dada Sijamaliza uona katasimu Please Usikate ma
Hey, hey, hello ma
Mitawala ranga pinki Kitu mbacho moyoni siridhiki Unachukumba tu zaidi ya marafiki Inajonesha machoni unafiki Tundo ya macho kwa sasa
Nakata
Maka tungeli kufika
Mwafaka
Oh, Mwenye pato liku ujo mependeza Mwenye peni ukanyomba mikucheza Tuka dance na macho melegeza Meni bamba nkaficha Mimi nina kweleza, nina kubembeleza Baby, please, baby girl Mino natamka, we kukona nataka Chonge ana kwa ana Baby, please, baby girl We dada, mi unanyumiza We dada, sijamaliza uona katasim Please, usikate ma
Hey, hey, hello ma
Kinifucha machozi Nikasahau nilipotenwa thamani Naona kama ngekewa Toto mzuri kuwa nami mashani Nachomwambia nanielewa Nampenda napenda sito macho silani Gari pesa sina Tumana nakuirisa mchumba We wa gari na nyumba ama pesa ndo chumba Bora unirisi mchumba Gari pesa sina Tumana nakuirisa mchumba We wa gari na nyumba ama pesa ndo chumba Bora unirisi mchumba Nisi mgeni wa mapenzi weza ko Maumivu na yatambua Nipende kupende wini shara ya upendo Awezekani wedeiri unanisingua Mimi si mgeni wa mapenzi weza ko Maumivu na yatambua Nipende kupende wini shara ya upendo Awezekani wedeiri unanisingua
Sinara
Wewe ni mgonjwa na unahitaji mtabibu. Mi
hatari kima razi tokibu Weni mbona kama tunda tabibu Nika busy moyo nafijue wapi tatibu Aundu ni amini Unajua kini pata kuchizea Aundu ni amini mama Unajua kini pata kuchizea Unaonekana mpango mzima kama unavyongea Una mapenza saa tutajila kushia Wenye magari na feitha wengu alishongea Kwa wakana ukasepa bila jibu kwake Unasifika kiuzuri nyingi tabia njema Mimkali kikweli nisiweze mini Ulinyanyua kinywa chako mwenye wakasima Hakuna unempenda zaida mini Unasifika kiuzuri nyingi tabia njema Mimkali kikweli nisiweze mini Ulinyanyua kinywa chako mwenye wakasima Hakuna unempenda zaida mini Hakuna unempenda zaida mini Iweje unanizingua
Mwingine nakosa ata raha jamani Nani nipende Asini zingue Nani nipende Asini zingue Hivi ni nani memba taka inipenda kwa dhati Na siyo kunitamani Mvumilivu kwenye raha tanikiwa na dhiki Asini shushi thamani
Sababu ya ulofa Ulofa mama
Kuliko kujipia jakalao Wangapi wamepinda na kwa idiana Hawatochana mpaka kifo Wengi wako kima slice Wakitimiza lengo na kuna ufai Mapenzi yanakaba kama tai Mwisho wa siku naweza potiza ufai Mapenzi naogopa sana bwana mimi Kuamua Kati mwingine nakosa ata raha jamani Nani nipende Asini zingue, nani nipende, asini zingue Nataka jiko jiko la peke yangu mimi, sikila mja napikia Aje anipera mimi, asipa na chakachua Niambia, nimjue, nieleze ni nani mama Niambia ni, nimjue, nieleze ni nani nani mama
Niwe unenivutia
Jo baby Wagalanyo We mutima wange Say wagalanyo We manzi wange Say wagalanyo We mutima wange Say wagalanyo We manzi wange
Mapenzi vini nini Bona kwangwa na thamani Kila siku nateswa mimi Natengwa mimi Oyoyo, oyoyo
Bye.
ilo kweli si utani. Nako kupendwa kazi kama utashindwa kuja mimi. Kusema kweli baby ni mkali, ninakuomba baby mimi unijali.
Kusema kweli baby ni mkali, ninakuomba baby mimi
unijali.
Mapenzi vini mimi, mbona kwangu ana thamani? Kila siku nateswa mimi, natengwa mimi. Mapenzi vini mimi, mbona kwangu ana thamani? Kila siku nateswa mimi, natengwa mimi.
Penzi ni kitu ambacho kinaweza kukupa furaha maishani mwako. Vile vile penzi linaweza kukupa huzuni milele moyoni mwako. Ukashindwa kuelewana na ndugu, rafiki, hata wazazi wako. Utakosa raha ya maisha hata kama una pesa. Vitalala viungo vyako kimawazo takesha. Utakosa raha ya maisha hata kama una pesa. Utalala viungo vyako kimawazo takesha. Sumu ya penzi ukisha ilamba hata kwa maziwa uwezi kukuna. Sumu ya penzi ukisha ilamba hata kwa maziwa uwezi kukuna. Sio kwamba vina kukata, ila moyo wangu na sita. Wazazi wangu watanishanga, nyumbani wewe umesha toroka. Sio kwamba vina kukata, ila moyo wangu na sita. Wazazi wangu watanishanga, kama mchele kukuwani donoe. Mimi ukanifunga paka kitanzi, nani ani okoe. Porini ulimwaga kama mchele kukuwani donoe. Mimi ukanifunga paka kitanzi, nani ani okoe. Porini laiti ningejua kuna dawa ya mapenzi, ningejifunga nisipende. Mana mapenzi kwangu yamekuwa shubiri, mawezangu mitende. Ningejua kuna dawa ya mapenzi, ningejifunga nisipende. Mana mapenzi kwangu yamekuwa shubiri, kwa wenzangu mitende. Sumu ya penzi ukisha ilamba hata kwa maziwa uwezi kukuna. Sumu ya penzi ukisha ilamba hata kwa maziwa uwezi kukuna. Sio kwamba vina kukata, ila moyo wangu na sita. Wazazi wangu watanishanga, nyumbani wewe umesha toroka. Mapenzi nawe, misitaki mapenzi nawe. Oh baby, naomba unielewe. Misitaki, sitaji, naweza kusema. Sitaji mapenzi nawe, naweza kusema. Sitaji mapenzi nawe, naweza kusema. Sitaji mapenzi nawe, mapenzi nawe.
Mimi ni Dr. Mark kutoka kwa Bakaloni.
Ninashangazwa sana na ujama neto Johnny. Ametenda madhara na washikaja waone. Bado wanafurahia Johnny kumtia machoni. Ameongeza idadi kibao tu ya magonjwa. Na bado wanamsifu eti Johnny ni mtu poa. Najaribu kujiuliza maswali sipati jibu. Mbona mpendi mchana wanampenda tu usiku? Ama mchana ana nguvu tu usiku. Johnny, Johnny, kweli we ni mpita njia. Iwe mzee au kijana bado Johnny ataingia. Muradi tu mwenzio kipofu aoneshe njia. Hata mapu mwimibie mwenzio atapotea. Wanampenda Johnny na Johnny anawapenda.
John tunakusifia at yahoo.com.
Nyumba zote mutakwenda lakini Johnny ndio boss.
John, nampenda John.
Nikipofu jamani wala tena ye haoni.
John, nampenda John.
Jibu kukiziwe na iishi msituni.
John, nampenda John.
Swali ninauliza mnampendea nini?
John, nampenda John.
Andreo wakimbizi anashangazwa na huyu John. Watu wa jinsia moja wanampenda sana John. Tena alajabu sana Johnny si handsome. Ana jicho moja tu, dogo kama gun. Lakini wanampenda hata kuliko chakula. Wengine wakimkosa ndani ya nyumba wananuna. Wengi wanavaa vizuri ili wampendeza John. Na hilo jicho lake kawaida halion. Wengine wanampenda ya akiwa moto ameshika. Wengine wanafurahia akiwa amekasirika. Idadi kubwa yao wanapenda akitapika. Lihoji aliyomwona wakasema hana mikono. Shughuli anafanyaje kama ye hana mikono? Kina Beyonce, kina Ashanti, wote wanalia na John. Hata Talia wa Kenya pia analia na John. Na Johnny ni katuni anayeishi msituni.
Nampenda John.
Nikipofu jamani wala tena ye haoni.
John, nampenda John.
Jibu kukiziwe anayeishi msituni.
John, nampenda John.
Swali ninauliza mnampendea nini?
John, nampenda John.
Johnny anapenda ra. Johnny apendi kavaa. Na hiyo ndiyo sababu msituni amezuba. Johnny huvaa sweta weather ikiwa rainy. Tena si sweta hovyo yake iko specially. Ambayo huivaa siku yake officially. Johnny hafungi tie lakini ya hujidai. Tena hakunywi chai anadai kwake akifai. Ukija kumsabai cheki ana feel shy. Akiona na uwapenda Johnny ana feel high. Johnny haeleweki mara amekwenda kazini. Mara amekasirika amekwenda zake mwezini. Sasa atarudi lini? Wengi wanamgoja chini. Maskini matajiri wote wanamgoja chini. Johnny hawabagui wote anawapa vinywaji. Ukija na container Johnny atakupa kinywaji.
John, nampenda John.
Nikipofu jamani wala tena ye haoni.
John, nampenda John.
Jibu kukiziwe anayeishi msituni.
John, nampenda John.
Swali ninauliza mnampendea nini?
John, nampenda John.
Nikipofu jamani wala tena ye haoni.
John, nampenda John.
Jibu kukiziwe anayeishi msituni.
John, nampenda John.
Swali ninauliza mnampendea nini?
John, nampenda John.
Thanks na my ex. Thanks na my ex. Wait, bravo. Tiene con la drinks na my ex. Drinks na my ex. Wait, bravo. Sito con la drinks na my ex. Drinks na my ex. Wait, bravo. Sito con la drinks na my ex. Drinks na my ex.
Beware.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come. Nikona drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come to. Sitokona drinks na my dem. Drinks na my dem, we come. Sitokona drinks na my dem. Drinks na my dem, we come to.
Oh yeah. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi.
From the motherland, Kenya to the streets. Follow on Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixloud, and Vimeo at DJ Young Tosh.
Chocho utatekwa utati Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama do re mi. 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 A, E, I, O, U. Bida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Inse kanipea panu ati nioshe staff room. Jaribu vle utaeza boro sidoz mapema. Alafu after mate usike kithong kwa meza. Kecha ni ya mabati basi kelele sitaki. Fimbo njo mzito hata itosheni kwa kaki. Vile ngoma inachuna wache songe karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila saunya. Kani kanji misi na sinda kuteka tuna luga. Kani sura we huna jo misi jali nga kukumba. Chingiza yotako dogo dogo na doito. Langia tingi keja nda kuingiza tana zero.
Holla at 074-553-4460. DJ Young Tosh.
Kuna bomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala sikesho ni D-Day. Juni kipito na foma kunanga replay. Mimi na Masela tuna celebrate. Sape kwa kibeti ni kama ni banki. Olunga kubol sivako ni Messi. Na misi takifom kashangwe ileti. Oya, weta cheza kaa wewe. Suitishe upewe. Itisha mzinga siu mimine ulewe. Na kama unandai, oya itaka bana. Don't drink and drive. Usikam sana leo ni pate. After pate, akitaka mate. Apakatwe, marinate after. Mpaka kwake, na kama yeni daste mini jipate. Kuna form basi situfike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala sikesho ni D-Day. Juni kipito na form akunanga replay. Hey, kuna form basi situfike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala sikesho ni D-Day. Juni kipito na form akunanga replay. PK, PK. PK, PK. D-Day, D-Day. Replay, replay.
Don't go, I'm kujain. That is on my number, I'm vutain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya ni nabaki, I'm zubain.
I say tonight we are dunda.
Dundain.
I say my girl we are dunda.
Dundain.
I say tonight.
Tonight we are dundain.
Today.
Dundain.
I say tonight we are dunda.
Dundain.
I say my girl we are dunda.
Dundain.
I say tonight.
Tonight we are dundain.
Oh yeah.
Tonight we go dunda.
Dundain.
Na kwenye maa umedunga.
Dundain.
That's a good Kenyan boy. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto. Binyuka binyuka isoko seko kipela. Maria ni kuonge mahela. Mahela, mahela. Kipele kempera pera. Maria baby wantara mera. Mera, mera. Nionyeshe makeke. Minataka hiyo dede. Popote ni kukamata. Ulimi kake mate. Minataka leo ujibambe. Besonga ni kupakate. Oh, yeah, yeah, yeah.
fanya kama unacheza isoko. Yeah, binyuka binyuka basi isoko. Yeah, 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 fanya kama unacheza isoko. Yeah, binyuka binyuka basi isoko. Tingisha minganza ukitetemeka, safisha kiwanja inogoma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha, nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby do me coconut, yeah.
Soko DJ
ikone kama nazi.
Ongeza mami, nina rambana na my baby. Ataki kuongea na mimi, anasema mrani na kwezi. Ongeza volume, ukiongeza volume, ananza kucheza kidogo, ananza kugeuza yo kiuno. Chida zetu kupunguza uzito, ananza kusonga na mdundo. She can't resist it, nikifungo. Check it vile ana move is a hits bro. Sasa tumeweka bifu bando. Ongeza volume, ongeza volume. Changa kunona, akisikiza ngoma noma zinachona. Ni kama beats and I'm hypnotized. Na shida zetu zina minimalize. I love the way she move, I love the way she dancing. I can turn like out tonight we be romancing. I love the way we make up with me girl. This love is a strong thing. I love the way she move, I love the way she dancing. I can turn like out tonight we be romancing. I love the way we make up with me girl. This love is a strong thing. Me gon' banana my baby.
Baby, got me love how you move on the way that you want. Need for me.
Oh, 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 oh,
ya. Setting ni fine suna ona, oh ya. Super kwa kona nazitoka, oh ya. Rufu majani sweet aroma, oh ya. Vibe imeshika imenyoroka.
Tipe mwenyewe, you've been out there giving you all day. It's a man's world, but it don't mean nothing without you. It don't matter what they do or say. Self-love is the best kind of loving. Feeling on your body, now you can't get enough. Independent woman, you're a gem. When it's 10 over 10, it's a 10, so now shine on them. This is a whining song. All the perfect whining song.
Why, why?
This is a whining song. All the perfect whining song.
Why, why?
Baby, got me love how you want and the way that you want it for me. Baby, got me love how you move and the way that you want it for me. Baby, got me love how you want and the way that you want it for me. Baby, got me love how you move and the way that you want it for me.
Better than them, physically speaking, uko better than them. Spiritually pia uko higher than them, higher than them, higher than them. Shine pan them, better than them. Physically speaking, uko better than them. Spiritually pia uko higher than them, higher than them, higher than them.
This is a whining song, all the perfect whining song.
Why, why?
This is a whining song, all the perfect whining song.
Why, 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 why?
Baby, got me love how you want and the way that you want it for me.
Baby, got me love how you move and the way that you want.
A true definition of dopeness.